amazonbu.com. Super vibe. Super vibe.
Nasanga kuti ndidikirile, this time ndikale chimilile. Musachite kundigwila mkosi, cholinga mufuna mutipange paifosi. Ndinaona kumaloto, asana baru yana nipasa mboto. After then ndikotokeni mau, ife mukupanga vikuni kuzia nsoni. Mulomo kuti wanyane mbaka poni. Kundika kamizo zuti sinafune, kundigwila mkosi cholinga ndisapume. Ife mukupanga vikuni kuzia nsoni, mulomo kuti wanyane mbaka poni. Kundika kamizo zuti sinafune, kundigwila mkosi cholinga ndisapume. Kusandika kamize mize inde ndigudikila wanga wanga sana badwe. Musandika kamize mize inde ndigudikila wanga wanga sana badwe. Kuchita kundikaka miza mwini wake sinafune kumenya gemuyi. Kuchita kundikaka miza kaka miza kaka miza. Ufuna kundi diesa butiki, uchita kundi mata bustiki. Cholinga di watsatire machiki, dati ine nono, ine nono. Ife mokupanga vikuni kuzia nsoni, mulomo kuti wanyane mbaka poni. Kundika kamizo zuti sinafune, kundigwila nkosi cholinga disapume. Ife mokupanga vikuni kuzia nsoni, mulomo kuti wanyane mbaka poni. Kundika kamizo zuti sinafune, kundigwila kusi cholinga nisapume. Kusandika kamize mize inde ndikudikila wanga wanga sana badwe. Kusandika kamize mize inde ndikudikila wanga wanga sana badwe. Kusandika kamize mize inde
www.amazambiwe.com.